Flash guitars.
Oh, my God, I had a mouth of man and one I got giddy. Not your heart, I have been for water, I got giddy. Oh, my God, I had a mouth of man and one I got giddy. Maikutlo a kritsa ke bolaru Kupa fitla tsa chatwa ke le babo Mohae suri khutso ke le khwaga Ke bone mpotso tsa ka ka ofela Moga tla re buwa Ke bone mpotso tsa ka ka ofela Le batlwa ntse le bona A kutshwarele maladi kutshwarele Tshwarele maladi kutshwarele I'm gonna talk to them, but I'm gonna talk to them, talk to them, but I'm gonna talk to them.